Banona chungu.
Banona chungu.
JB.
JB.
No maaf. No maaf.
Kampana kandalama. Yeah. Them homies never smile pas switching a teacher yuma. Ni sad faces na meno baluma. Ke ako kangono ke wagwila manuna. Bachekele ko mabine ya boya tuna. Putwa na diamo badi zezi zosha. And then something bwana osa fikosha. Ashikemo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joko. Chosa hapa try joko. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Ankala ko high full spaceship. No maafu no friendship. Nga ufu na chinja citizenship.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu.
Sini mafomelo choka monyoro. Nikangena mokale zanjazi. Mpamfu kumanjani swazi. Banoni banona chongo babraz. Nga uma kwa tatingangane chapaz. Wesa chitika kunoba mamdoba. Walungumbu asa nduka amdoba. Nioka bochila Oktober. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ife na bana mayati palispark. So akangena muji ya listak. Bash peke peke banyonga skat. Bagulile kokonshlet na chifat. Sini kumbuka dieni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot beri. Big baller, full of John Terry. Lem nigga ula liye.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. One pack a 10, 10 pack a 20. 20 to Saturday, no yamba again. Bili mumaveni, sima kokeni. Nifuna drama, pochaya menteni. Makwacha, madola, mapula, mashilling. Nifuno zuja kufiki za ceiling. After the ceiling, za zuja building. Doesn't matter, malinga wa winning. Tommy ni buyer, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mayor. Bonga ba mayor, nine am there. Ponce ba yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tear.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tini lipe maafu. Na chikelo china puti ili pafu. Ine imapita na maafu.